SBS Radio.
Julie Bishop ayaa qabatay shirkeedii jaraa'id ee u dambeeyay intay haysay xilka jagada wasiirada arrimaha dibadda. Jagadaas ayay iska casishay maalintii axad ahayd kadib 5 sano oo ay xilkaasi haysay iyo 10 sano oo ay ahayd ku-xigeenada hoggaamisada xilka xisbiga liberaalka. Laakiin tallaabo aan laga filayn oo ka dhalatay qulquladii hoggaanka xisbiga ayay Miss Bishop dhinac ka martay hadal la isla dhexmarayay oo ahaa inay markiiba iska casili doonto baarlamaanka gebi ahaanba. Bishop, oo xildhibaanad laga soo doorto West Australia, ayaa baarlamaanka kuraasta dambe ka fariisan doonto, waxayna diiday inay meesha ka saarto inay mustaqbalka hoggaanka xisbiga amaba jaga sare u tartami doonto ama raadin doonto.
It's far too early for me to even contemplate what I might do, but I will certainly have plenty of time to consider my options and reflect.
Waa degdeg, lamana gaarin waqtigeeda inaan xataa ka sii fakaro waxa aan mustaqbalka samayn doono. Laakiin waxaan haystaa waqti badan inaan kaga fiirsado waddooyinka ii bannaan iyo inaan dib u fiiriyo waqtigii aanu soo marnay. Waxaa sharaf ii ah inaan noqday ku-xigeenadii xisbiga liberaalka iyo inaan noqday wasiiraddii arrimaha dibadda. Mar la weydiiyey waxyaalihii ugu waaweynaa ee ay qabatay intii ay wasiiradda arrimaha dibadda ahayd, Miss Bishop waxay tilmaantay dagaalka ay la gashay ama uga soo horjeesantay siyaasadaha go'doomiska dhaqaale ama protectionist waxa loo yaqaano, iyo inay dabada ka riixaysay gobolka Indo-Pacific inuu noqdo gobol xooggan oo barwaaqo ah. Waxayna ku boorisay saaxiibadeeda xisbiga inay qayb weyn oo ka mid a gargaarka miisaaniyadda lagu bixiyo gobolka Pacifica. Miss Bishop ayaa sidoo kale ka digtay in lagu daydo oo la raaco siyaasadaha qaar ka tirsan xisbigeeda muxaafidka ah oo doonayabay tiri in laga baxo heshiiska cimilada ee Paris. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa lagu soo warramayaa inuu diidan yahay baaqyo loo soo jeedinayo oo ah inuu ka baxo heshiiska Paris, sababtoo ah waxaa dhici karta in ka bixidaasi ay dhaawac u geysato heshiis ganacsi oo xora oo dhex mara Australia iyo Yurub. Iyadoo tala siinaysa haweenta kala wareegtay jagadaasi Marisa Payne, Miss Bishop waxay jeclaan lahayd inay sii waddo dadaal cadaalad loogu helayo qoysaskii 38 Australiana oo ku dhintay diyaaraddii Malaysian Airline MH17 oo lagu soo riday dalka Ukraine.
It was the most emotional moment of my life. So I want to ensure that the people for whom we
waxay ahayd dhacdadii ugu weynayd oo dareenkayga kicisa noloshayda oo dhan. Waxaan doonayaa inaan hubino in dadkaas aan u dagaalamaynay inay cadaalad helaan. Waxaan dhowaan wada hadal la geli doonaa Ruushka. Shaki iigama jiro in Marisa Payne iyo shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibaddu inay sii wadi doonaan inay u dagaalamaan cadaaladda qoysaskaasi. Hadalka Miss Bishop ayaa daba socday iyadoo ra'iisul wasaarihii xilka laga qaaday Malcolm Temple uu ku dhawaaqay inuu gebi ahaanba iskaga tagayo baarlamaanka asbuucan. Wuxuu u sheegay taageerayaashiisa inuu iska casilayo jimcada bisha ay tahay 31 xubinnimadii kursiga liberaalka ee Wentworth ee bariga Sydney. Doorasho gaar ah oo lagu soo doorto ciddii bedeli lahayd ayay u badan tahay inay dhacdo 6 Oktoobar, taasoo macnaheedu yahay in ra'iisul wasaare Scott Morrison uu 2 asbuuc oo baarlamaanku fadhiyo uu wajahayo in dowladdu aysan lahayn aqlabiyad. Barnaby Joyce, oo hore ku-xigeen ugu ahaa Mr. Temple, ayaa ku dhaliilay ra'iisul wasaarihii hore Malcolm Temple inuu dowladda geliyay waxa uu ugu yeeray xaalad nugeyl ah.
Malcolm had the highest elected office in the land. It comes with a sense of honor, and part of that honor is it should be an honorable position to say okay.
Malcolm wuxuu hayay kursiga dalka ugu sarreeya, kursigaasna wuxuu leeyahay sharaf gaar ah. Sharaftaasna waxaa ka mid ah inaad booskaas lagu dhiibay oo sharafta leh aad tiraahdo waa inaan dhammaysto waqtiga la ii soo doortay oo aan inta ka hartay u shaqeeyo dadkii soo doortay maadaama ay yihiin kuwii isiiyey fursadda aan ra'iisul wasaare ku noqday. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa khudbaddii ugu horreysay u jeediyey golihiisa wasiirada ee cusub kadib markii la dheeriyey. Golaha wasiirada Mr. Morrison ayaa ka kooban 41. Waxaa aqalka dowladda ee Canberra ku dhaariyey Governor General Sir Peter Cosgrove. Mr. Morrison ayaa siiyay dhammaan wasiiradiisa calanka Australia oo yar oo lagu dhagsado jaakada ama pin ah.
I've been wearing this now for many, many years. I can't remember when I first started doing this. The reason I wear it is it because it reminds me every single day.
Waxaan xiranayay calankan yar oo calaamada pinka sanado badan. Ma xasuusto markaan bilaabay inaan xirto, sababta aan u xirnaana waa inuu i xasuusiyo maalin kasta cidda aan taageersanahay. Waxaana taageersanahay oo u shaqaynaya waa dadka shacabka Australia. Ayaga ayaan markasta ka fakaraa marka u horreysa maalin walba. Go'aankii ugu horreeyey oo uu gaaro ra'iisul wasaaraha cusub Scott Morrison ayaa noqday inuu sheegay inuusan ka qaybgeli doonin shirka jasiiradaha Pacifica, beddelkiisana ay Australia mateli doonto wasiiradda cusub ee arrimaha dibadda Marisa Payne. Ku-xigeenada hoggaanka Labour-ka mucaaradka Tanya Plibersek ayaa sheegtay in ra'iisul wasaaraha uusan ka qaybgelin shirka jasiiradaha Pacifica oo muhiim ah ay tahay bay tiri talaabo aan fiicnayn. Golaha wasiirada cusub ee Mr. Morrison ayaa waxaa ku jira qaar ka tirsan xisbiga Liberaalka oo taageeray Peter Dutton asbuucii la soo dhaafay. Stephen Chobo oo aad u taageersanaa Dutton ayaa noqday wasiirka agabka difaaca, halka Angus Taylor loo dhiibay jagada tamarta. Matthias Cormann ayaa dib loogu magacaabay inuu noqdo wasiirka maaliyadda, sidoo kalena hoggaamiyaha dowladda ayaa aqalka sanadka, halka Greg Hunt loo daayay wasaaradda caafimaadka.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.